yanda jeni tori min tasa poje studio kalangu habaru je fulfulde kori jamon e modon habaru je me hande hen sembe mudo haltana hala cubak wato leedi men niger hora ko leedi mohammed bazoum kanye mama ousman kay yaato fotwa e jahangal dida baldo filo tefol lamu leedi dum wonno ko suudu mo dum bata keji lamu leedi men niger wurtiri ase o enda non ni fa andar filo ko darto jande ekitade ono golle juude kandu kondan no hen no wada himbe jidbe dun sane den no wajibi dun dartene jawdi ko to ko golde bada fa woda yewter meden pinna hande studio kala ngo haltana hala hawri neji e kullantaji ko watte do filla ko darto propaganda tefol lamu leydi ko ri jagnal e musman amadou jangan tabaru je fulfulte noni yarro birden ele ko ekibaruji ni ono faware jondu kondam biyetede Mohammed Bazoum kanyo e faande Mohammed Ousman kambe dido won ko heddi e tewtoygo laamu janga dido bangal endan ko watto noga e go lewru fevrier dartu darindu endam dundu kondani wonno ko faande suudu sawara mawdu mobunu batakeji laamu leedi men Niger wurtini ase o endan hollude wiide ke dum do woni ko laabi sanne sabuni faware joni ele hala ka be ngadi be kolli dum e saabi ko be mbirno endan Bouba Mohammed ka woni hoore je suudu ndu endan nani sedde hala makko haali ko bande mi sel deji hoji wadani mi
la cour constate
suudu hajindu talki la morde leedi no hi second ko der tew tew laataade hoore je leedi ko laawal arangal dum wala fu kebdo do hembre chapande joy e ko deki gardo arande der mabbe woni Bazoum Mohammed kebudo nimbe million gote e ujinaji kemen je tato he ujinaji chapande jeddo e jenayo e nimbe keme jeegom e nogayo e jenayo do hembre pecce chapande tati e jenayo e kodeki Mohammed Ousman hebi nimbe ujunaji keme njetato he ujunaji sapo edido e keme nayo e sapo edido do hemre peche sapo ejegom e kodeki sududun tabi intini ko Bazoum Mohammed e Mohammed Ousman njata tewteru didabal ngol lawol lamudu no nildete to sudu haujundu fili chubaki andi norden wadete sudu habaru leji nisha
no necha gal ko dun hala hola wia kambe dida wunko heddi tewto lam ko wartu enda dum wadi ko parti goddo ka puddina kala parti mbiteedo fa hande RPP Farilla e parti ANDP Zamalahia be mbi kambe parti mabbe di enda fu tokkoytana ni Mohammed Bazoum latina tafdo inde parti PNDS Tareya e do fila jahanga dida bal tewto lam leedi meden Niger non ele habaruji di fa wara jondu kon non tawadu kon non ni hara fila ko darto jande e der leedi men Niger to himbe yatno janga gam batte e kito hono wawde golle juude dum du konda hunno ko lati hande himbe huccintani dum en sanne to enda zender be bi himbe jen don naata e majju sanne wajibi dum hebene du konda faawarre joni ni hono jawdi ko to tabe gollangal wada ma faawodi Moussa Hassan kanyum wonno horejo fille jandeji e wawde ekitade golle to enda zender nani ko haani Mustafa Mamassane.
La direction dispose de deux lycées professionnels.
Sarusi kawjidum jandeji ekitade gollal no tawra hawju lycéeji didi to jande ekitade gollal wadete der mudde no kuje didi to himbe ekkintinte gollal indiraade CFPT collège uji sap e joy indiraade CET no kuje la soetati to ekkintinoje gollal gadeti jangirde du fa handen tawade do jonde ko en sap e joy jandeji ekitade gollal iriri gadete ton ende mo hidi du fu no wawi hude jangode ton endal dalila dimo warobe no tefa jangude der majje no heedade sanne wadi ko miden gidi dum firta no kuje kesse la sodidi e joygom dum nyibadu fa handen kala suji hemre e la soji nay e atelier e kintinol diggina jande la soji nay e sappu dum du fu ko watta jangobe be endan beede nyinyude yaade
je suivre information vraiment qualifiée
nonni to enda dogan duci no wodi hon l'école majjun to lati sukabe jangube ton ko dubinaade sappo e jeenay dubinaade e nogay hebube talki mun en ko watta sappo e jeddo be enda fu be kebi ko ballitira dum kono ministere de enda kanyon ko wallitibe hawjinde filla jangugol e kitagol golle juude sappo be fu rewbe non lati be ngadaena do filla nyogol be kokkama kullantaji ko wadeto hono gollangal enda nonni sukabe worbe nay wobbe du ngadaena gollugol hono palansije ko nandi e mudum kaindo hokkama ko gollitirte worbe tata woɓe to konna gollene do filla hono wonjitol jande ko nandi e mudum nenne be andan du konna fu be kokka madum no enda gabbate be ballitoro ele gollanga yerno addu mato lati kanyo ministre kawji do filla ko darto jande ji di andan o halnir bande mi biteda Abdul Aziz Dayuma
gayenda muka gani
eno min gi iri sembe jande cukabe be endan ni semin bi a yettore Allah CFPM o nokure ekkintinoje deni waddi balla sanni ekkintinoje den gadama no wodiri jande cukabe bendu iggi gada timminol jande cukabe be endan no wodi ko be ballire are debe jeha be puddiro golle mabbe gamba wobbe kebi ekkintinoje lobbe fa bawi golle den endan e gala bawde ko yaha fuddo golle mu denne dun sabi ko dun subo dar modon non jangube timmini jande mu mbé wurbe digginde jande mu sebe ballire ko watta warobe gada ben ka en du nyemmina be denne are de kokka don dedu gam wallirde on wadi kokka don de gollon nafodon nafon himbe modon du
tallahama kankuni ko tallahama yellanku
ndar region magares du ko watta talki ko hokkat lawol wada gollal hembre chapande joy kamon ko hokka gam batte wobbe kay heba jam basa arzuko enan do leydi enda na wat tewtew do arzuko on endan dum wonno ko laamu leydi Niger hokkibe directeur kawjido filla ko darto fawar jondi basa arzuko region Agadez o wi talki di fukodi kokka edun latani nafaka sanne yaade region enda o wi takenani yahuza sallaw nan ko haani Musa mamman bandi min tato
on peut dire que la population
enen ba wi ude ko himbe region on no keba gankede fu e gomnati hauri har ko darata itte le campagne di enda gondino basa jawdi leydi gonno joba do hemre fu gomnati la soji nay e joy wodi communiji cekantaraare dendu no godi sap e juri den dari kaden wakati company o enda hokkete lawol wasude na taykade tefa jawdi leydi der cekantaraare no wodi adi wallirde wurbe der cekantaraare den ko company o wadata misali har ko darta loktoroje e jangirde kaden dum der dimo gollobe der company o enda himbe cekantaraare den enda no godi baka misali golle e potay fu wi'e sey jande mawne go gollobe mum fu himbe cekantaraare den adati
karamo dan la activité
non ni sawal ministre be ngada do noga e jenay lewru janvier 2019 noga e go don wonno to gomnati leydi Niger hoji lawol gam batte hono beytude laabi ndenagu nder region mo Tillaberi tawda do sadarma sanne har fila ko darto ndenagu enda dum wadin département mo filinjedu konna be gattin do fila ko darti do laabi dundu konna gam batte rende himbe e kulle mu en tawabe tok enda elundu konna do fuddono wiama département filinje walan e majjum se wana ele leur janvier 2019 no gay o enda kongol don lawol hoja non ele habaruji dina tawadu konna ni hana ministre kawjido filla ko darto kokol habaruje biyeteda Boubacar Issouf Djibo kandu wadi jangal to endan doso ga oya on dara nokkuje to kulantareje jojjina gam batte walutude television je radio je ngada golle mudum en dundun taw ele television jamanu biyeteda TNT o enda e kulle mudum wakati mo wadi jangal du kondan nani ko halani bandimin nana Hadiza Hassan dum on ko yi
au niveau du centre émetteur de
to doso to wuddu kokkol radio e télé masinaaje are gollirde den dan fu cingama kaden du be masinaaji din are den gaddana naforo fu no godi ania nawtorade are den amma min gi'i ko no wodi sador maaji gom har ko darata hito kuran ko gollina no kurede anda ciudi kejordi nyibama gollobe bendu min gadi sigila lobbo ko watta be bawa yari golle mabbe yeso be gadane ekkintinoje lobbe be nyenya sanni
nonni fabar jondu kondan region Mozander der département mo gure nokuto wete kelle ton wonto nokure ita gandawuje hono joge ton enda rene sabu dawuje de enda puddina majja der leydi men Niger dum wonno ko Maimunatu Ibrahim Mamadou latir kan halfina no kurde enda o halani bandimi o wi hunno ko lati be gadan duro fu ko to tawe kulle de enda de poli mawde hebi de ne ke fawodi sekete nan ko halani bandimi Habu Sarki Sale
Comme yahi université gan hebude derol jande licence an se projet ASS wadani kan filla wadude jande do burnan dawwe komi warti semi ko mi waye wadude gollal gal enda mi wadi master de komi warti lawol didabul bedude annal an do jande gollal gal enda semi wadani be filla sigila hawji lobbo ko nokkure den enda ko ta sador maji tawadi der mayre hebanama mosola ga fadum fuddi milude dalila sador maji di enda nokkure den enda watai ko sigila hawju o endan jaba sai me ke balliroɓe gon o fuddi to nyingo choppi dawwede enda yaadu yeso heba ko dawwede enda e choppi majje fu nyamata to himbe chakantararde enda men codata dum dundu no wallira himbe be enda keba kunta hajuji mu
par me de ganya
Jati, studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodan yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodan
studio kalangu
gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi niger nonni wontiri joni sey njottoden e fawar joni yewter meden pindul ko hande ni yewtna filla hono gadol hawrindeji politiki dum du konda hon datol chapande jena go le talki chubake le dem Niger kanyon ko hokki lawol partiji ngada dum se tam parti no gon tew tewri de lati du himbe nan tefob do inde ko mudum em ne wono dum haldura ne wono dum yarto madan goje may mona gazibo o halani dum bande min balki samidum min pirte fulfulde neddo no wawi wadde propaganda tewta himbe illu wakati chubake wadaina
tout propaganda electoral and word
propaganda tewtol himbe nadu jodo wiide keno tokki mane se jemaare hali dum se partiji hali dum fufama ke dum hada ne wawata wiide no tokki tewto goddum do fi chubaki seni chubaki yonay non du horebe hawjibe laamu gala laawul wadde jahale e hawri neji e fijoji gon fuko waddoto arzuku na do fi jonde himbe wakati propaganda chubaki mu wonno e dum hada
u declaration
nay propaganda e hor mu wayi
la propaganda electoral
propaganda chubaki kanni woni takkude goddum na winnude dereji yeddana himbe na wadde hawri neji halude le cuudi kokkol habaruji ko lati wakati chubaki wadai
cultural and word la periode electoral
moy wayi wadde hawrinde do fi chubaki
sol le partiji annanaadi na dental partiji di na himbe gombe no tewta do inne ko e mum en ben don funo godi lawol wadde hawrine do fi chubaki
electoral
nyalaade fati hejana gadol propaganda chubaki
pour le referendum
rondom propaganda mudum wata kena balde sappo enay fadde tawe no hoddi nyalaane worre par chubaki horejo leedi e deputebe kandu balde nogay igo fadde tawe no hoddi nyalaane worre fadde chubaki wat chubaki konseyebe gure de kubeje fu kandu balde sappo woni ko propaganda on wadirte fadde nyalaane worre fadde nyalaane chubaki worde
moy woni ko hawjato no watta ko himbe dawtino dido laabi
l'autorité
horebe hawjibe tokkitagul e hokkugol habaruji kanju minister kawjine chubakiji ka e hawji otonagol dido laabi
prescription
e do don ko habaru me fulfultili assalamu alaikum balanta jangwali Jati, studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fa wodan yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fa wodan
studio kalangu
gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi niger
jamwali docteur
jamni walla kay madan tarware ko rijanni waddi ma do to an hande
Docteur de Gonga mi wawa fenanima hunde de buri semme illa gora yara ton enda faddo dalila nyaw coronavirus ko mi anna fu to mi watta hore
madan tarwari mi do andi fu der ko taweda hande sey ni munyal gan wela wi'e badi do neddo fu nyaw coronavirus ko hebi dum
amma docteur ko sabi emi di kullitoje ma sanne woni hunde de ko heedino he ame min fu
madan tarware kullitoje didi ni na bi en tati kam mi wadanti arande ni to jabu kulal fu nata berne mada fa jale der il wakati o to neddo accu kulal jalodo didabel majjum woni jombaade mada o fere mum woni handen o wurtata ko na
gonga nonni non docteur dubi ame sappo e joyni hikka amma aranal majjen ni der burna ame kone o amen fu kono fere mun no jodi
to wala ko hulgini der majjum wakati on kan wardino jonkay sembin dimmu gan dum o haaja sanne handen wakati warde wakati fu noddumo e telefon durudu to huune fu ko welimo to jaccammo ton eden kani du sembin dinde nyawbe meden handen faddabe kan fu e wi'abe degga wuro na jodo nokkure worre to natu jama'are der wakati o holli tore tata bere den woni duru pirta ko e wondirabe maada do nyaw coronavirus gu era himbe tinno no do tono laabi kisnol cingade
wallahi docteur mi yetti sanne hanne ni hakkillo an warti kollitoje maada de e cembinde ni kan de nafikan kandu sanne
dun do yo anninore non de studio kalangu wadi hautade e ministere kawjido cellal bibbe leydi Niger.